blessed Heavenly Father, with the presence of the Holy Spirit.
Tato wa kujurulele dedwe, iibu shubwa moyo sara nkoburi gari anu. Tuwa suena kujuri ya gori sarara.
And although with a bad voice,
ele nubwa kisi ichwi ilitali kabotu usola igulesia, haugana na machibu yo, ibu ya buje, magusu tigira mburi mwe gonzia.
I ask for your divine guidance.
Niomba busozi bwago bwabuleza agunanigwa kwa moyo salala ibenda gatigo susunuma sigu ero ndiza oyo walo uli gogonse inga wabwisa igi iyaleza agulipa igumoyo aumwe muri buyo mboto bulide amwe kuti atusani ne sunuma sigu zintu sibo tuyaleza ero sunuma sigu gende mutwamba ula ajwi agube kuti Nyo Yesu isagane mamaire imanje mugarifari ogo Yesu kwa kabadela mulo ujisi yonse wakari wiyandiga kumleta impati zialeza uzita mumunda wa Eden alimusunu wakwe kuti tuzie kuti kwa karura miwa ajabuyo abubuge ibwagwe agulufu kuzikwa abubuge ibwagwe
and tonight we are no longer of the world.
Eyo sunumasungu tatujiri ibanyiga, kambo twaga urwa amulo, wabulo wabu ya mbisi, wamwana waleza. Eri abu kiko tiswebo, amyeo irundide, tunyonene gulinduwe sunumasungu amizeso ansana ziyose, ajejo jilimugati Yesu. Ubelegera amoyo, unjolo mauta webubi. Gopa sunumasungu tata iutina waba, iwamui omuno, iwatana kuziba. Muja chua wasi iziabo, iguti, haya masigu basige jabu bombe, ujingano alini obuya, bariambile isi iziabo kulireza, ululeme, kuja chua. Eri agwe kuti haya abe masigu malemu, kulinde suye tonse, twajilomba musina ya mwana wago, mwami Yesu, amen.
Now we do realize that there is no one in the earth that is able sufficiently.
Lino twaziba kuti tawe umwe munyiga ugonja ikukwanya igweza igwi iyaleza akulibonona kambo igwi yagalembwa kubonanije.
The Holy Spirit is the author of the world.
Imoya usala ngomulembi iwachwi.
And when
Ero jindi umwe nawe andaurwa kujulu utaweze pugu akuna matulazi na matizio. Tewa kajanwa umwe ikujulu nanka mwenyiga nanka unsiria yiga oyo wakaligwerera kuna matulazi na matizio na nukuba ikulilanga pugu. Ere wakaliga berere ugia wakachaikwa iguswa umalengelo anjiga kabela wakasiga akukweza pogo iguswa mchanga iliawe oyo wakakede aju nojabami akuna matulas na matisyo akuchulabtwi ero tulashoma sunumasigu akulangila mulinguwe iguti uyo chula ichwi kulindiswe alimwe eno mboli bala mujipati ya tu ya nchito. Mulimbo ya hosya, masigu matansi, agali, igubo wala kwa vii, alimui, wamwami Yesu, muguba yuga tatu. Alimu masigu gane, wakari ajitu sio jiri jisiridi yose, alimui, yuga sanu masigu, wakari amulungo, uri jisiridi yose, ibulondos. Sena mga ukwa masigu ainda, ibulondosi, obo mbotu wanzia igubola etupenda, jagumanini na agulondoga kumeso aleza. Alimu isu masigu uli a kuzikwa mugabanda, alimu chunza ibuboge, mwuri vyo masuba a chidila. Inonda saa sunu masigu, ubala, iwalu kwa lo iruangu iguswa mpugu ya nchito, jipari ya tu, tumpango, kwa 25, 26, 27, igusanganya. Elio, yamba mbulibohu, Petro gaganana. Davida, kambo Davida wagana na ujatizi yangwe, ndagabona kajisa imwa milionse unembo, liyabushu iwangu, kambo ulibu chanza ili yangu ya rulio, kuti ntasungani sigwe.
Therefore did my heart rejoice.
Kikango moyo wangu wakabotelwa, amulaga wangu wakakomana. Mukusanganya imubiri iwangu awalo, uliolio gesya mubulangizi.
Because thou will not leave my soul in hell.
Kambo, togasi mutu wangu mukehena, nanka, uliolegela umwi usalala uwago kubona kubona.
What a beautiful text for this.
Inu nchibalo yibotu yabusiku obu. Jagu janina jiyo jagwe muguba mugabanda. Intu yitanze tuanda iulanga iuleta kusiria wanugu. Kwagu iutaga yirwa iwa chwi ibyareza.
God keeps his word to the letter.
Leza ulasitirizia chwi yagwe. Mulimbo kwerete. Edo sunumasugu tuanda. Ulungamiga miye Yesu aliye yutetleza ulazidizia ichuriagwe. Inga tobaga nzabwende ajintu jile jons eyoreza chagamba mchu iliagwe kubabwini erosomo taruyamini umisenga ilonga ya miseso ya muntu na rui wabugombi iwa muntu perero jisi maya nino alo, ama manino, amwala utasunzugi, iwa chwiri tamani lialeza. Echwi, ikutinda wagarwa, obombini waliose, tagonji, ikubuchosia aguti, segai ganzila. Ndagoze wamba zintu alimu inga, wamba zintu mpao, tula abube, wago jichosia nkambo, Kukaja amba, ubotu warusiguru esu, ubotu wakukwanzia wesu.
But then God is so much different from us. He is...
Pere mpaole sa ulande nega pati igusu wakulindiswe. Walomu pati kampatila nkigago tambi jitu. Jimwe, kitabu yo jirondo gete umaninina.
He never has to take it back.
Taerede igu josia pe, taerede kulilegerera. Ulijejo chagamba. Jirai migra lionse, mwini.
Even for Jesus, in this great day.
Nongwa kuli Jesu, mumasuba aya imapati. Ngotuli mungu segerera, jindulesa. Naga cha mwena wawe, incho zion, kambo kasidi sianyiga. Antela yaga limiaga iresi ulu. Utanaba, na iba intarisio yanyiga. Igubamba. Lesa waga ambachwi, nkabela nchipange. Jaga wamga, ujiru jindelesa. Ajiga nana. Jaga manisi kwa igale.
Oh,
igu titwagonzi abu yo, igu jata ejo. Choja amba. Ino inga, twaba ibantu walivuti. Igubona. Muma pugu agwe imbeta jaga vikwa o mkambo na kutaswirira.
It would make a man examine himself.
Inga kwa mamba mtu. Weli wingula imweni. Wola awola. Alimi inga jabamba mululami igubotelwa. Wola awola. Igubala silongesi olesa. Jaga shomezia kuli iba shomega.
And we can rest assured that every word will be fulfilled.
Edo tuwagonzia wiyama, jaga nzambwe, ikuti ikiriose, liyoso nisikwa, ikuja tabuyo ibuntu wesu, ari chijo. Jaga libobo liyose.
When God spoke to Noah,
jindule sana agamba, kuri Noah, kaini ilogo, wenyiga. Zamagule pati, antela baibere, galitaringa kusola, iulemba, na ere baibere. Neguba, yaga sola igulembwa. Leso wakambira Noah iguti, wakari kubola ikuwa liyavula, kabela menda, ayo humbanyiga. Edo kakutawe kabela gomwe kabumboni, iguti, jiagu yitiga, zintuzio sega simpelega pati. Noah wakese kwa aguyowa, kabela wakayaga iguatu, igabu bamba, wakari, Wangu hunina, idanyamba yawe agwagwe.
God never let him down.
Lesa ataga mlegelesia, kambo. Yagali chuliagwe. Yagali tawujitiga jindelesa, na yaga jamba iuti jiojitiga.
Now, when Job,
Lino jindi chobo kuku liaga indi maningi mu Bible antera liaga lembwa ya matalio gali tena lembwa.
And it was included in the Bible and Moses wrote the Genesis.
Kabela liaga sanga nisigwa mu Bible. Ili Musa waga lemba matalio. Chobo mu pogo iawe. Wagaya majago manino ajisomezio yaleza. Nchaga mu pangila.
And he stood by his burnt offering.
Iyo waga imigira, ujipaizo ya we, ya wupa, kabuta we inyowa, mumoya wa we, mwuzi kabuti ejo leza, cha agamba, leza wali uonzia, ujijita. Ile jindi nchijose, nisegalibonia iwenda, cha wimpana, Jobu waga ima nje, kambu ka jisho mezio, ya leza, ya ga imfui nje. Lesa waga shomezia Jobu, kabela Jobu, waga ya mila kwa shomezio ejo.
Oh, if the church could ever get to that place.
Oh, iku tinambu nganu, ya gonzia, iku sola iku siga gubusena obo. Mpo iku nzia, kuya maja kusimizia uchwi, ili taman ili alesa, iku babwini.
What a difference there would be.
Ino inga, wabarwandan. Ino, kururamiga inga wabarwandan. Ino kupambula lunga guaba. Ino ndutanga lunga guaba. Ino ningusu singa ziaba. Gindibarumi abanagasi nubanga babesa. Ilesa umwero obitidwe. Ejo nchagamba kutimweni. Tawema gani simo mosilibonia. Yawuti tawe jintu. Yawujita anchijo. Lesa wagamba bobo. Ejo jagajibamba. Ilo Jobu jindi, nagari, jindi ya kusorewa, ikapati ulusubo ilu wakwe ronsi. Jindi naga janwa, mubosyo waleza, yari muntu uloleme. Nabalesa wakati, wakari rondogete, wakanyina wakari mbulingwe, munyiga. Ilo satani wakapegwa yorwe, ya kumbusunka, ikati, nyomu yitia, ukusinganya kumeso ago. Edio, wakati butole bumi wa Jobu, alimi, naga jijita, peleleza, wagenga imunyiza, igati. Inga wajita jili jonse ulingwe, pele, utatole bumi wa we. Pawajindi Jobu, naga imigila kukusunkwa, konya mujindi yepati ilogo, wakati. Nilisi mununi wangu ulapona, kabela. Igumaswa agma malinu, uyoi migel atala anyiga. Neguwa kutituga toluganda, twanyonyona oyumobili. Walo mumobili wangu, nyobo naleza. Tawema gani, mbojibonega igusia. Ambojiribonya igutabaga simpe. Wagali jintunyumu eyo Jobu, chaga simpa igutuwawe. Jisho mezio yaleza jitamani. Oh, iku titwa gonzi abu yo. Iku jitajejo.
Notice, he rested on the promise. I know.
Ambwane, wagayami na wisho mesyo. Ngeresi mununi wangu ulapona. Halimu ndi andaguchi. Mubwane, umagala ajisa. Ndi andagwa ambaguchi. Jobu, wagatonkomega ibu sena wagwe, wagusikirwa. Eroji ndi Jobu na agafwa, wagasikwa mburi. Waga amga.
There was another man by the name of Abraham.
Iwagali mutumbi wasina ya Abraham. Waga wesalesa kuchuli yagwe. Eri waga shomareza. Eri waga itazintu ezio. Ziaga impene wisho mezio. Lesa, nyaga pa walingwe. Muliguti, heze galigo. Waga wesalesa kuchuli yagwe. Eroji ndi maswa na againda. Amwigi, anyesi, alimu ino iwa inyaga, yaga inda. Ejo, tijaga nyunganya Abrahamu nogujea. Bible yegati, kaga sungana kuinda uta shoma. Ujishomezio yalesa, pere wagari ushomegede. Iganumbaisi yalesa. Jindi zintuziose, nisi yagari bonya. Abusuga. Yaga inda, ugomena, igupenzia, igapati abusuga.
But instead of getting weaker, Job got stronger.
Pele mujibaga, jagu yabu gompama. Job wagaba moyumu, yapati abusuba. o inoka nsamwende kwa tuchisi. Jende mwe 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 ibamba ejentu ejolesa nchaga shomezia. Utagwa nsega, mwejibaga, jagu yowa. Iku chogera mwenyiga, kwele degu imigila ya kusimisia. Ilogo, inda, moto rasola wimigila. Alimbo bamba imwami. Jede iku jibamba, jindeleza amba jintu yimwe. Eriyo Abraham waga itazi ntu. Yagarigo, mbuli uti, kizi yagarigo. Kambo, yagari mpene kuchwi. Ere jindi Abrahamu na agaswegerwa muyandwi iwagwe na muga intu Sara nibaga mana kupona anto mwe kwa miaga mingi iwaga ulajive la janyiga munsi iyabusena au jobo paga zikirwa aguzika Sara.
Wonder why they were prophets, they seen, they contacted.
Iwulibusia kambo nsi bagali basi simi. Nagabona, nagabona alesa, alimili noji, Abraham nagafuka, wakasikwa antomwe asara. Nino tagali kuyanda ababantu, igumpa eyo jibela janyiga. Wakajuhula, igumbele ya bagamboni. Ino, jiko jeno jibotu, yarubizio. Wakajuhula, kumbele ya bagamboni. Iguti jagari igono jagwe.
Oh,
ey, njenzila mushomi wini. Njaye degusiga. Igutari, wilira mukona. Pere, wimigila umbere, yabagamboni.
I am a witness of the Lord Jesus.
Ngiri gamboni, wamwami Jesu. Awamu ya usalala, awamili moya we mipati. Agunji logo mburi mbotubona, obusuwa ibubi, igabuswena. Ilo poji indi mwana wa Abraham, oyo wakari Isaga, jishomezo, jagari pedwe ulingwe. Ilo jindi Isaga na agafwa, wakasi kwa antomwe Abraham. Ilo Isaga, wakasi ala Jacobo. Ilo jindi Jacobo, waka, na agafwa, kumusanza igule mwege pita. Pere amubone, igata na ufwa, waka ambila mwana awe musisimi. Josepha, mwora ogu nombolombe, kabila vika jazari yago aga solo igangu kakwe chugide. Kambo amu yeye, wakari kwe chugide. Kambo angelo wa mami, wakakumaga solo gagwe. Kabila, wakari kusunkuta, iguswita, iguswa obo.
He said, lay your hand on my hip.
Wakati, vika jazari yago aga solo igangu. Agugon kesia gulireza wa matata. Iguti, togandi zikiri gumbusanza. Oguno mwete pita. Kambo nsi.
Oh, they had the word.
Oh, baga jisichwi. Baga jisiyo gunusio.
And may I stop here to say.
Elio andi meawa kugwamba iguti mbugano yalesa mumi. Yagitwe ata ya yugunusio yabuleza.
Not upon denomination.
Igutari ata yagabungwe, yagabunga. Igutari ata yagayanza gabusumini. Na injisho pere abwini. Wala igununwa, igwagumuya, igwaresa mumi. Abela mumunda wa eteri. Wagari kijisi yende imbungano ni agatariga. Ino wagasibabu chikuti. Kuleta igaberele. Hambonzi, chata galetamiro mburi kaini mwagajita. Pere kwa gai unu mwagolingwe. Jesu kakana na alome wakati. Ino mwamba uti ndi meni ndi mwana wa muntu. Bamwi wakati nduwe Musa, Aeria, abomwi bumbi. Wakati pere mwamba uti ndi meni. Nyo mwana. Tayamini aliejo mtu umwi umbi. Chayeya. Chejo nchosi ikubabwini. Ino nyoma mbabu chinzi. Oyomuguzi inga waswanganya. Umwi au umwi wa sugumeso sunumasigu. Ino nyoma mbanzi. Ilio Petro ya kukwabana kambaura. Ya utawe guwaya waya kumwi wakati. Nwe Kristo mwana wale samumi. Mwale Jesu mwaga masasege amyo yonse. Kamo tagari umbi unze ya Jehova. Wagayugururwa mumwiri. eri wakati ulajo lwe yebo Simoni mwana wa Jonas kambo tali mutuli ya maila wangu yubu ni tajeji pere tata wangu uli kuchulu nguwaji tajeji eri atari ya mwala oyu njo ya gila mbungano yangu kabira miliango ya gehena taigonzi wisunda eri sebo tobantu mwili mbotubola tobana rustrani tuyanda igwenda urushomo tobana methodisti tuyanda kongora iguti tuutambole nova pende kustu mwanda igwamba ura unyambo iguti mutambole pele ogo wakari mamaire ali mabilioni ali kumi uswa kuringuo jaloche unusio yabulisa ije mwami Jesu Kristo imutuwaji imo yawe ya iburubwa mumoyo atari ya mwala oyu yo ya gela imbungani yangu kabela milango ya gehena tayi wa isundi ulabega kabotu amatayo 24 524 na musala Johane 524 oyo ungu amatwi angu abushoma nguwe wanga ndituma ujisi ibu miwuteri kabela atagaboli mulubeta pere waswa gulufu igu ya kubumi igu taluti wakajisi igu nyawita kumi igu liwa kumi pere nkambo wakaba ajove jawa a Kristo kayo bunuwa ulinduwe igu swa kuchulu atagia mwala oyu njowe ya gelambu gane yangu ili pao chagobo jindi nagafwa mwana wawe wakabwisa mubili wawe
with Abraham, Isaac, Sarah.
Kabera wakazikwa tomwe Abraham, Isaga, Sarah, Ajobo, mumanjiga asalala, mupalestine.
Then Joseph being a prophet.
Pao Josepha mugwa musisimi. Wakazikila kumusanja mwege pita. Wakari musi lesa. Lesa wakari ubununa imwini ulinguwe. Ile jindi nagafa wakati utaka siki mafuwa angu umusanza ogono pere ubi jindi bozu wabu mwilesa uyomu suwa anchoveni kambo zi wagaya maja kusinisi aki ilialeza li Musa niaga ili mianda yone baya kuberegela jisi eji pere njoba kwisya wakaya maja usinisi ajwi. Elio ino mpanduzi. Ibubo tuawa. Iguti na mwalangisya. Onsumo Hebrayo wakainda. Asweli yawe. Gali umitwe. Kudibuga. Ulibasi kubinda wabasige. Ile jindi na galanga kumafua. Amu sisimi wawe. Josepha. Wakali ziguti usu wabu mwi. Baya kupola. Kambo. Aya mafua. Agasikwa. Igu wajiba rusyo. Igu tibuzu wa mwi baya kupola. Yatandula igu wa miaga ili kumi airi na kumi alusere. Yaga inda jindi ilipo mwombe mwenini. Yatandula miaga yosanwe ya kugomena. Gata we gunji. Tuagaji si tubaruba lishonto. Ni tuagali igu tola uyu mwe. Jabanyina umapasudo abusu wa jifumoje mwi. Apasiga. Mwari ya gali igu yo isuba. Iwi una atala na wakutana wabu yo imumuni wabu yeto wakari obo hao kuya kukuswangana eri umbri mtu wakari kuya buenda usere mungu ya kujumbe msakwa mnini wakasambu nangwani iyawe umbri mtu wakenda kuya obo mjisi wakwe mnini abanyina kubaka sikirwa eri wakatari ya kutagata akulira kabira wakati tata sabama baligo nsi omya mujikoti ejo.
I said, no son, she is not down there in that hole.
Ndagati pepe mulombe, tabaligo nsi omya mujikoti ejo. Baliga mutu sindi siri milioni, winda nduwe andime.
He said, will I see my...
Wagati sena njoba bona bama arubo.
I said, by the...
Ndagati ulusi arwale za kuchina, kujianda inga. Wagabona arubo. Bari sena mwiri iwabo uyosola kuyutu wa iguswa mujo umbeji. Nagati oyandwa chala meso ago kabela ndila kwa ambila iga nuga nini. Nyaga mingi ya mianda, ya gainda, jifuwa jino, wabariga banda, gama shara, gataji sijintu. Ndagati, jalochi walosho, ulibabo bona, mulido za Kristo, yobale teresi antome, angwe, jindi agubo. Ya kutaweji mkwole, ya kusumba usia, ya maja kusimisi, ajishomesio, jalesa, ijitamani. Mulicho boga indi, jindi chwa, ikuti itwe kutwe, isugo kusugo, undie sia, Longfellow, wagati, tandandiri, umyewe, ya gomoda, igome nchilo tobyo, yitaweji ntu. Eyo buntu walifide obo bufugura, ilozi ntu taziri mbosi bonega, wagati, ya bumi kasimpe, bumi nchi hibyo, alimi jumbe, tajiribu ganze, wabo, kamboli sugo, usugo, ulachoga. Tiwa gamga kubuntu, bawita kuti siofani, ya kuti jingi, kwa suwa awa, tuya kubusena kubui ibumbi, kufumba, mbogunga waba, ndaweza ichi ya mwaposolo, jindi nagati. Ikutina eji lao jansi na abusena igwa wukalila wa maiga tulijisi mumu igale igulindila iguswa muri obu kunjira muri obu
Abraham, Isaac, Jacob, Job
Abraham isaga chagobo Job bose basisimi bagala njila agushoma kuti wakali kubora abubuge igutete munu nini wakali kubora ibaga sisima kuchatizi yangwe enogi waga sisima kuchatizi yangwe gaya amina ya kusinizia na haga na matiga igulungulosi igwawe ulichijo
Isaac, Jacob, Daniel
Isaga, Jacobo, Daniele, Jeremia, Ezekieli waga amina ya kusinizia ajindi ejo mesia chagerede kuyobora Ere wakafuwa nkabela ibutu wawo, igaika mkara daiso, ibaka kunja kuya mungusi igualiza, kambu, wakariji jisi, masiku ainda, ibutete iguloa wawapoho, ampongo, tiwaka kunja kujatila sibi, mwagazi humbasili, igugana na siyabuswa, jini ijutuzio jirondegede, kambu uguloa, mumunyama, tiwaka kunja ikujoga, kumugombi, kambu mpao, na atakariga ikutula zituzio, Zia mshobo oyo. Eleji hindi mwana wale sana agafwa. Bumi wakari mlingwe. Kebu wakari ibu mbipere iwaleza. Waka choga. Akutupa iwana mumu washi iwaleza. Ero eno tulibana iwaleza. Bumi ibu zwa. Kubulo wabwagwe. Ninamu wane jagubinda. Mwri mbotobela. Jindi elyo mujisipano. Jaga hindi alimi. Abo. Baga shoma akugomba. Akufikida mwishomo, baga lindila ejo jindi. Yambo abo basisimi, chobaga jitila jejo, akuyanda usikirwa mpalestine. Baga lisi kutibuge, tabugabeti mweke pita, baga ligio jitigila mpalestine, mulike. Awo kegambo damba sunumasigu, nijisi mwishomo yonse ya masina. Kanigwa magani obo bantu, mbobandita, Ejo tajambi jitu ulindime. Jituloso tunchenda kujita kusiba jeji. Ibuti, nagalifide kabela ibu migwangu. Ulisisibe muli Kristo. Kuinda muli resa. Aguna machigwa muya usala. Mudijendi aguita iguswa agati igabafu. Njo hira musbobo. Kondizika muli Kristo kambo abo. Ibali muli Kristo leza. Yobale terezi antome anguwe kubusba obo. Ino tungirabu chi mwili Kristo. Bagolito batanzi 12:13. Moya omwe tonsi. Tukabitsigwa. Mumiri omwe. Aguwa basi jisi njina. Ibabugami gwariza. Tulibanda aguwa mamuswamasi. Abenzu atala anjigae. Elimbe. Iwutanda ula esi ntu zenyiga. Pele. Iwulangila iguora kwa mwami. Uleregetwe. Iguso endelesia igulelo. Kuswa kubwisi, 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 nilutawe minjinsa. Jindi akubola mubule mugwagwe, nichoveni, tulangila kubola kwagwe. Ino pawa wina usumba usia, mumiseso yangu, pere ejo jesu chaga jisi, mumiseso yagwe jindi nangari wanu anjiga. Ino regali chwili alesa, litagagiri, litamani. Kambo tuwezi kutimulingwe, mwakakhede ibusule iwabulesa mu muviri ibulesa bonse bwakali mulinguwe wakalithatha mwana amuya osalala phere wakakhala mujiwa ijabunthu iyofani yaleza ijinkhozya iphati yaleza ejo chakalengera imunthu awo wakamubikha munyika wakachisi muviri leza uli imuti kachisi imuviri leza ulichisi muviri alemwi kuboneka mmuli wa munthu musa wakawubona vamwi vakawubona khapela ulibonya mmuli wa munthu elyo chamusesobuyo ikuti oingu wa oyo mbawapete eyo ziti yonse anyika ziyabwebesi ziyabubotu ziyabwebesi bwanyika tazire chinthu munyika phere ikuingusi ibotu maningi ipinda obo ikutulindira chindi kwa kusiya enyika khambo zinthu zyonse munyika ziwasiyani ikuyo yazezyo zili ikuchulu zinthu zyonse zibotu zinthu yonse zilulemu zinthu zyonse ziyebesi masamu bayuni zinthu yonse nziwa chani obuyo ya zinthu ya kuchulu bomi bweso bobambe ibuyo bomwe walionse chimvule buyo akuthali iyinthu iyeni ndukaso kwa negativu yithola ilufu ikusanzia iye foto kuti josia musiyofani moto kasita pawo mububuke tubola ikuba mukosenya iwakwe mubiri wakabuka ino chibotu ikuthalibiyo ichibotu phere mweni chobeni usetekele ibwachu lyaleza ilitamani yakuti tiyoba mbulinguwe amwana lino jesu akaphedwa ingusu yonse ziyaleza phere chindi nakaswana satani khakasola kuziperesya ingusu zyakwe wakathondeka byo kuchwi wakachita wakati ulilembedwe munthu takaphonene kuchimphwachilike phere kuchu lyonse liswa ku mulomo waleza pamba kuti mbokonziya kwamba ikuti inga wakhala kung'anda akubabuyo mbuli muna khristu mubotu mbuli monga waba kumbungano tokonzi kuchichita gobala ichwi muya osalala uli achwi ibaibele nchiliyo yalesa chakumuya ichambungano yakwe alimi muya osalala ngomwi ulileta kulinduwe akulipikha mu moyo khapela ikupha kulumba ulali tilayila ero chishomezo yonse yakulesa yoleta nchoziyo eyoleza chakamba kuti jehova jiyede kuchita ndi chili yakwe alimi yalo mbumi ino ndachitha kuluba chejo cherede ikuba ajo muchisela chawola inditholela chindi chilampfu kusika kuli chejo chayanda kwamba pere amubone jesu muola yamamalino na obiro abumi kwakwe masisime manjimanji akasulira omwi wakandayambira kuti mukasubranamu ejerede kuchitika alimi ejo jerede kuchitika ndakati inga yachitika muola iutinawa wala chembauziyo 22 alimi mphawo akulangirira ola iyakwe lyakufa achiyingano ndarubabuyo ikuvula kwa masisime mabothu logo akasulira mu maola obiro na othathwi amamalino wobomi bwakwe inichobeni bakayasa matende angu amansa angu lesa wangu khambo nsi wandisiya amwi andi mbuli tapita mbwaka chomphorola ino mphawo chinthu chimbi chiyanda kuti mubone wini jibela yithakakiwi iyachwi iyaleza baibeli kati lapamba onse mafuwa awe thawi ilyomwe lyangawo lichokede khambo muchikosyanyo khapelele ikaphasika wakali chikosyanyo chanjo ikapereke ide kupola kamphenda thakwe imafuwa achokete erede ikuba mukapelele eyo kuwola chindi nakali wakafuka ibaka unkha kuthala kuyophwaya maulu akwe ikupelesya nsando elyo yauthana babuyo amulange jindi ejo nchijonya iphati imunthu kachisi insando ngali bambide kuma maulu akwe phere ichwi lyaleza yakati thakukabi chifuwa chomwe chithokete mu mupiri wakwe mwakuti mbodyo chithika chunapinda ichwi lyaleza talimani ikuti nachwi lyaleza lilondekete obo abalo bali muri Kristo baya kubuka masimpe mbuli mbokuli bubuke leza ulisinizitwe nchobedi ikuti iyawe ukuponya muri mbabete ukufutula nduwe kambolo nechuli yawe yaka jishwamezia nechuli ya leza alemwe tatujisi ingusu zia kukusia wali ndiyo pele wamba ibu yoguti walo mbwini walishoma tawema gani eyo yijitiga walishoma neguba eyo njezi labamui ibabo mbaba gali shoma alimi tatutata mwitwe iguswa ulijejo lesa waka pa palestine kuli israel pele waka jita iguwani na igabela gonsi igabusena kwa waka jisi yesho mesho chigago pele were te iguwani na igabela gonsi kwa taminina diabolosi uyoji wana ejo chobeni uyojita pele amu wana jindi nibagali bambila iguchola imaulu amu ambigesu jesu igutina eyo insando niyaga umma iguru ogo agugo chola leza negunda waga chanwa iwa mwechi hee waga jina madaimona imanji mwupenja gonsi iwusia iwelega eyo insando iguma oyo imobili mwandisi kambo davida niyaga ili mianda yaluse gabutanawa iwalo gati tangugabi jifuwa yomwe jio chogwa mwumili wawe ichwili alesa lierete iguima iguwa wini pele ino baga jitanzi gaindi baga weza sumo uliwala murubasu iwawe ulowa amanzi ya gaswa igusulisya ejo paibili chori ya gamba baga ya samansa angu arubasu wangu echi ya gasulila lino jindi nagafuka o ino ya gali wola rio shagapati ndaye ya ruimbo olo alimwi nkasimpe undibamba guli mpa imubi jindi ndaye ya olo ruimbo siku ya vila wakalimba nyaga mingi ya gainda agachi igupa nyala agususia milengalenga ufotori wangu wakagotamiga mutwe wawe agufuka jisitilisio jaga chuga jaga igunu nansila ulutangalo wa machulu abusu babutagori ili jindi nagali kulengelela okuya igasomalo agufuka jindi nagagotamiga mutwe wawe suba yaga usa ilogo liga mwini igulanga ans usilenge zifkiga ejolesa njaga linda mujinkozi ya jagwe igajita kubatela imulo uli obo iutekwa ajinununa suba yagagaga igulanga ansi kunyiga muwala elio mwesi waga usa iweme ilogo igusira waga sosora igusina wao alimu inyenyesi ziaga futachira inyiga ino chitu jibyavi chebe mbwaja gered igwa obolesa mbwaga jita igu jiberega elio kubona abu bakaisi iwa sabula amate gale ngere agumesu agwe imuntu waga muma kumotwe iguwele siarufuru agoti utina ulimusisimi kwa tuambira waguma umi wabo waga somo na ijiresu iguzwa kumesu agwe agumubagula urubai kumesu agumuyandira kumukwasizia imweni wagati utina iwami wangu wali wanjila ei nei tatata iwangu hojawa nandi tumina malechioni alikumi abili abange ni wagajicha pere mbuti mwagali no yijita tagaji nchabuya kambo ibagali bana bagwe ibeni ibagali womporwe daburo wabagwe saa inga mwayeila imusiali tata abana bagwe ibeni mumotima kaba womporwe da ibulowa baba wisi ibeni awo kegambo chata kagunzia ikujita ijimbi chita ikufa iutina taga jita wakali ilunyonyogo wabana bagwe wakali ilunyonyogo wasilenge pele wakajita kufwa ikuti afutule ibantu bagwe ilo jindi nagafwa jindi nagagotamiga imutu bagwe enyiga yaga indi yaga jisi igumba iwakali igwenda kusile iwayo wede ikuti wakaba ikunyongana wawiyeya kamo paibelia utinyika yonse iguswa kujindi ya 6 igusiga kunaini yagali igusia onse atala liabusu wanyika ilio nyika yaga sungana yara yaga anduga ilio jisirizio jambo tempele yaga sapuga igusu atala igusiga ansi sichelo ya jituzio yaga pinda munwa mwana walesa mumi wagafuka wagali fidega pati kusigira suba yaga uhiba wagali fidega pati kusigira mwesi wagakusiba wakati kupideka pati kusigila nyenyesi yaka kusiba, wakati kupideka pati kusigila nyiga yaka kusiba, wakati kupideka pati kusigila tuntu twaka kusiba, mirengalenga yaka kusiba. Zinthu zyonse zyakaziba kuti wakali mwana walesa khambo ichi lyalesa tili akakonzi akukakirwa wakashamezya kuswa kumunda wa Edeni ilunyungu wakalikuyo chusawula imuthwe wa musoka. Ino chinzi chakachithika kulinguwe pokuti kwakaunkha chindi nakaswa kulingano akuunkha mukapanda ka Josefa wa ku Arimathiya wakali muyetheka pachi yakuti chakachisi imusena waku lasika muthwe mwakwe wakasiyaliwa muchilito asinapi kusule yakwe muli imwana wa musokwe wakasekwa wakafuwasikwa wakasaburwa munyika wakafuwasikwa akukakwa ilo jindi nakafuka wakachita iufa iminda muchisukulo ya lufu akati kapapi wapiro alimi wakanyina akwalo ikusena wakumuzikhira alimi wakazikhirwa munyumbwe ya munthu ombi leza ngonya wakuchulu kabola kwinyika inothu yakuthiniswe pane wapereke ikwinda mukabera konse ikakuphenga echo chakatuchitchira wachiyeya mwesuma wachilangalanga imusoja muna Roma wakati nichopeni oyo mwana walesa sizibi wakakusiba Judasi wakati ndakapulowa ikuthakwe kambo wakachitha ikuposiba njira yonse yakakusiba pawo pakuli pakaunkha ini munthu afa saogo kulachimanisa pepe munene wakachitha kufa munzira eyo khamba Baibele yakayamba kuti wakalipiyo ufuka munzira eyo wakalishoma ichi lyalesa akokhe kambo wakakwenza iwamba pomomi pakwe amunyonyone tempele eli khapela nyoli busha mumasuba otatwe kambo Davida wakati musena bumwi iyo mubaibele bunsi yabunani yeli Davida mwana walesa musisimi oyo wakananikitwe achwi nakati sekalekale umbi wangu usalala ikubona kubola nankha kuti sekasili ibunthu kwakwe mukhehena Yesu wakati amunyonyona oyo mobiri khapela nyowo busha mumasuba otatwe wakalize kuti ichwi lyalesa liyakathakakirwa oma ikuti nakayamba chakusimisya ali checho lashoma ikuti ichwi lyalesa liyathakakakirwa kunji kuti khothukunja liyamba chakusimisya ikuteti twakasiyalululwa kumuya usalala alimi ulapha bumboni mumiyo Yesu yonya lino iteti thulizi imununoni wesu ulaphona alimi nyobola aluwo busuba bomwe uyama chakusimisya kuti avo valimo Khristo lesa uyakubaletesi anthu omwe anguwe lino amuone ngoyo yambo akapete wakalisi kuti thakwe isero yomwe yamuwiri oyo yakalinobola maola ali imakumi ali chiloba abiri ikubola kulathalika akuyabuya akokhe kambo thakaswa ikukhala imasuba otatwe wakafa ikasanu masikati wakabuka munsondo kuseni here mwakali moonya mumasuba otatwe moonya mumasuba ayo otatwe nakerere kubuka alubo khambo wakashomba chwi lyalesa pawa waunkha pali pakaswida chindi nakayinkha Baibele yakati wakathantha kuchulu wakayinkha akukambawukira ikunthu ikwakali imunthu alongo apo wakathempha mukukhazika imoyo kumasuba akwa Nowa ikunthu kwakwe muya wakwe theofani yakwe yabulenge kwakwe imweni wakaselemuka atimuthobele sa inga mwayanda sinimasiku ikumuthobela mumamiti masyontho atibone oko kwakaunkha gonsipiyo kwa silawo ziyabanthu bafika ikabakhede muchikhaliro jyanguzu yamadhaimona kunsi oko athala ibuyo kuli obo ibunthu wa bathaluleme kunsi kwa mbobo ulipo lero mboponya kwa satani kehena pawo athala buyo kuli muya usalala pawo kunsi yachiphayiro kuli bunthu wa bantu baluleme kuthobela ngulesa mwini umuthozya ansi umuthozya ikuchulu iyu yayobiro ili awo anyika ikuongeresi ya bantu banyika eyi ilo chindi Jesu nakafa wakathantha ansi awo ndakonsya kumubona obo ikwasanu masikati kwine ilufuru wakwe wankomona kumuliango wa silao ya baswegebe atu mutobele ashonto buyo muliango wachuga wakali bandagasi wakali barumi wakali barindu wakubusi wakali bagajembara bonse bakali antomwe musena obo busesemia ibutekwa intolongo ya miu ya iswegede wachinda jisigindi nende anda ikumwambira elyo inda jababuyo chilengano pere jindi yomwe nega swaya ibusena obo kabela ndaga ikwilira iluse jindi nega lisisili kepandulwa jindi nega swa ndagali ife umbo amasa angu utosha uchulu ajingano bajindi mwegera pere mubusena obo wagomoga omu ya jesu wagenda kuya kumuliango kitu zionse zikajita ikupamumoni ikuti wakali mwana waleza kambo bakakambaukirwa mukukasika imoyo mumasuba agwa nowa wankomana amuliango wakati nime oyo walo inoki ngwakamba ndi lunyungu wa mwanakasi wakete ikuchuzawo imutwe wambusoka yonse ijwi lyaleza liyelete kusolizikwa nakaswa ikukhwa ilale kukalifali alimi nakawula imbungano yangu elyo umwe inoki ngwakamba nde ndime elyo chibakajisi iluse datakwe ibulangizi kambo ngakasothoka milawu elyo muyango wakachuwa kumeso akwe ikuyansi musilawu syamataimona kuyansi konya kumilyango ya gehena wakakonkhomona kumulyango eci nchachindi nakali imukapanda mubiri wakwe ikalindira ipupuke wakaswaya imasena ayo abaruleme abathaluleme kobaya oko kwayakunkha bomwi bwa masuba aya buli bomwi na masena amwi ili wakakukhomona kumulyango wakehena alimwejendi nakacitha diabulosi wakayithuka elyo ndakonzya ikumunkhu akati oh abobo wasika kumalekelo ndakalikuyeya nchobeni kuti ndakakujata yendi nendakajaya abela nyamaona chindi olunyungu lwakashomezegwa mu munda wa edeni diabulosi wakasumana iusola ikujaya olo lunyungu ilo lufu wa abela akusiya wa seti lwakali lufu iboyo kuzikwa abubuke wa kristo olo lunyungu lwaede kusumalana ili wakasoleka ulunyonyona wakati ndakaliya kuti ndakakujata yindi nekanyonyona abela ndakaliya kuti ndakakujata yindi nekanyonyona kasisime ndakali masimpe kuti ndakakujata yindi nekakosola mutwe wa johane pere lino akwalo wabora ndakujata lino oma ndakozya kumukwa ngati satani bora ukono ngusumalira eno ngwathambikizya kukwempha khi walufu akehena ikuswa kulupasi iwakwe alengerezya kulupasi iwakwe mwini ndiyenda kukulethera kuzilisigwa wakakonga kwacindi chilamfu ndi mwana waleza muumi wakasiyalwa kuli nakalini ulowa bwangu kuchili ikuthethe achingano achikweletso chonse chakaphatirwa choci chisinguso wasamulumwa kundipha makhiyi ayo momopo wahuwuluka akumupha kubhakera ikubothu loko akuthula chithendere changuso akuti khalomuya ndimesimalira kusvita lino inothaka chisimakhiyi akukami kambo wakapha kuli petro lwacithana ejo chonse ikuseni murupisyo lwamanzi pere wakachisimakhiyi akulupfu agehena khapera wakathola winde puke kwakwe wakati ndi chisimakhiyi akulufu agehena petro wakachisimakhiyi akukami satani wakachisimakhiyi akulufu agehena pereno jesu wayinkha kuyo wapwesa ngusimalira tawa watalika kuyenda kuyapupa pasika chindi yapumana chakupambana pere kulinkha muimbi kulikuli jobu kulikuli abrahamu palikuli banthu abo pakashoma ijwi lyaleza sa wakapatupa sena lufu wakapanyonyona sa oko kwakali konse nene leza werete ikuwamba jwi lyakwe ndakozya kumubona atukwese ikusondela ikunene muparadaiso akusondela omuya ilo ndapona sara abrahamu gamenda onse alya ilo kuyinde kaindi chito chimwi amuliango abrahamu wakawunkha akujula imuliango akuti oyandwa bora okono langawa langawa oyo ngongwe wini wakayimikira anthu omwe andime kunsi ndiyamupamunga ibuswa obo ngulesa wa Abraham konyawo ndakwenze ikuona Daniele kasondela ujiwe sojakwe akuti oyo ngomwala wakazurwa ikuswa kumulonde yakasimphe mboni mwaihwi awa ndamubona chobo ikabuka akuti oyo ngomununi wangu ngweyekahamba ikuti ndakaliza uthechi wakali kuphona nkhapela ibuswa bomwe wakali kuyoyimikila atha ya nyika mobili wangu kwayanda inga chidi apa ithwe ilusula muli jancho phele mumameneti ali khumi awosanwe ikuvita inino njoba muli ngwe alubo ngongwe zikeri wakasondela athala akuti ndakamuwona oyo imuthu ngonya muli hwiri ayakathika hwiri ikali nyona ulale akati ikamulengalenga oma awo athala wasika enoki enoki wakati ndakamuwona gali anthu omwe aziulu zili khumi ziyabasalali bakwe gachitha ilubetha mbawo pakali basali bachisimano yakaindi ikamalindira masimphe pakali kuchitha ikonse lya mulungu wabulowa tinakakonzya kwiya mukusyu ibaleza lesa wachulu khambo ibulowa kwa mphongo amberere tikwakakonzya ikugusya chebi phele wakati bakosi bango ndime oyo ngomuyeya kuti ndime ndili unyungu wa mwanakasi ndili mwana wa davida ndili mwana wa lesa ndili oyo wakasiyalwa kulinda kalindo bulowa bwangu bwachilungira mwakalindira kunsi ya bulowa bwamberere amphongo phera lino ibulowa ibwangu bulalungira khapela mwaanguluka athuthanthe ikuya ikuthandira ikupa phasika pamwe yabuyo yakali nyaka ithandira kuchulu amyanda ilifuka amomwe yakainda suno masiku ndakonzya kuphawa Abrahamu kati mwami jindi kwakuthanda ikunjira mibiri yesu alobo khapela sara andime kwakachiyanda kaphati sa inga wakasiya iwolesya ikusipa ikupanga nkhwa murwendo iwako ndakonzya umu kwakati ba pepe nenchozyo ndiyokhala akasikuya bangu kuthandira imasuba ali makumi one langakonse akubona obo zinthu zyonse mbozilibonya aphasika eli abulemu kuseni oko kuthiyokweza imseni na mwami wayanda jindi nakabuka ikuswa kubafu baibeli yakati ikuyendelana kumusalali Matayo 27 kuteti ibasalali ibanji ibakalete mubulongo ibanyika ibakabuka ikuswa musiumbwe wakalini Abrahamu Isaka Jakobo Jobu abo balo kuyinda kuchiponosiyo chakumuya yakayikununwa ikakalisi ikuti mununini yakuyimikira anyika boso babomwi nenabo thubarwebarwe thwababo ibakona alya bakenda mumunsi ndakonzya ikubona Sara Abrahamu akuboshi akusula akuyebeka aku ikusula bumi ikuthayojambala limbi kuthayojiswa limbi kuthayofa nzala limbi ikabenda konse mumibiri yabo payafasi kayupi alya kati mulinsi yinthuna wakali yinthu yemwi yakachithika kusula bumi amulange ikuyo oku ikuphingana eli tempere mulibete kuli kuyandika ikuchana umwi ikuti asume yisitirisi eyo nanga eyo ibokesi yazithuzyo yasandamunwa chinzi chakachithika sa oyo mulongwana wakali musondi sa wakali mulosi na chinzi chakachithika kwamba ora okono josefas mbani abaya panapukwetene ibaimhwi alya abrahamu wakati sara twazibwa chikotu twazwawa vakabonekera kubanje oko chikwa kali konse kwachicho mukuchala amulangire busu babomwe tindi naga nakaswaya Abrahamu Isaka Jakobo abonse babo vakaswayide nyika yakasiyaliwa tindi jesu nakathantha kuchulu yebo ati mukasi Branham sa ako khano kabuyo phephe munene ndilakuthondesya mumalembe mukayindika nini jindi nakathalika kuthantha ibakabona ibwe alike phere basali bachisumeno yakaindi bakaunkha angwe khambo bhaibeli yakati wakasara busali akupha ziphepo kubanthu ilo ndakonzya kumubona muli mukathantha ikuchulu akusangana mungano yakwe ikangelo kapilo ikuswa munkhamu yababo bakali ikulisiya chiyimbo yaphiruka okwiya akuti yabana bami bakukhaliraya khambo zi muli mhwi kamuphungula khambo oyinguwenya jesu wakatholwa ikuchulu kuyobola alubo chili masimphe vakapindana kuphiruka ikusangana imatholerwa na zinthu Iyo ansi bwinda mumbire ngalenga Yesu abasalali bachisimano jaga indi baga inka baga indira mwesi baga indira suba baga indira nyenyesi Iyo jindi ibaga bona ayo imachulu mali mumabotu atuba basalali bachisimano jaga indi bago mporora baga barura rukwaro Vamos un poco. No mirango iteri. Vamos un poco. Vamos un poco. No mirango iteri. Arimi. Vamos un poco. Arimi mulegere mami. Wabulemu anjire. Vamos a angelo. Gagamunga atana. Yazi jatirisio. Ziago chelo. Agochi. Ngoni oyu. Imwami. Wabulemu. Iba salari bajisuma hojaga indi bagachi. Imwami wamagamu. Singoso munkondo wagari musundi angero wagachaka batani impati kabela miryango yangale yagachuga yanguzu hoyasi gwinda mumunsi wa Yerusalemu wagasiga imusundi imupadi singoso laleta basawari bajisimano jaga indi inkamu yabangero lasirisia inyimbo muri gongorola wabangero wagari musundi singoso Walajisimaki agurufu agehena Galengere agurubasu wagwe Baselemuga konya kuindirira Mapareshi abulemu mane wagasiga Ujuno jabwami Ili wakati tata baba we Wagashoma murushoma wakuchu iliago Uchi negasiga agubusu wabumwi Ndagasunda irufu agehena Jagari jinzimu wesu Wagakwesa inende muchanzari yagwe Wutondeze yaguti Wagari munkondo Mlemu guliresa Muchulu ya machulu Walongoyo imusundi mupati Baba we tata Abrahamu isaga achagobo Ndagweze mungwa Igati mulondi kwa tata ogundo Kulubasu irwangu Agukala aju na gusigila Kajiche sinkondo Ons igwa utandabiro Wamauru ago. Weso busuba mwi njobo arubo. Kabela ino. Unori busuba. Kaga buida buyo si chindi. Nagari mugabanda. Kuya uchi wakari lete buyo omuya. Gafide. Pele wakari ansi gaji sunda. Waga unka ansi. Agugesa maki iguswa. Uli satani. Uli achisi maki. Agurufuwa gehena sulumasigu. Wakati. Kambo nilapona. Inga mwapona anyebo. Ndaribu siya sulumasigu. Mwesu amajesi. Uyandwa sena wajia ejo. Yagusinisia. Saula sivaguti. Iwe nyabuyo igupona. Kambo ulapona. Sena wajiru mbaga pati. Iwe nipa iwago. Aguti. Lesa. Mpawa pendi. Sisibi. Kovasiru segulindine. Saa wakasola kujisumina ejo yituzio. Jireje silizionse. Saa wakasola kumuambira kuti. Wakambu yanda. Saa kujisa iguli wa iwago yindi. Warubizia. Igutina tonasia kulusi oro rino. Mugusikwa. Mugabanda aga. Waloji indi yesu. Yabumana. Iguli mwabi yagabotu. Pele. Naribuzia. Igutina tonasola igutambula. Kristo mburi mfuturi wago. Wajikaminina. Naribuzia utina inga. Wajijita ujindi. Nyotu watamiga mitwe Yesu ashonto uyo Mujwi ya mupairo Walizia eyo agati Uyetia nyala Iutula gonzia Mujizi geti utina uli ujisi Ya kufumba chojita Amitwe anugigo teme Ndiya mubuzia imubuzio wini usini hiye Amu yeye bensuma Sisibi na musalari Kaguli kuteti ulasimana Jindi twagusika Buntu, ulikubusena bumi, lino Yesu wagaswaya imasena obiro. Wende laguma kwalo, koguli, kagonja, ujana, na waunka sunumasiku. Saa inga, wajariwa mudyango waluse kumeso ago, nkambo wagaga. Yeye, igutalibi yoguti walo mufuturi, walo mubetesi. Uli mubetesi eno. Ino umubetega ibuti. Umulega abe mfuturi wago eno. Igano ganini gasiga kumiseso yangu. Jindi jimwe. Yaga inda imusankwa imonini wagari kede mui. Chigojigara. Intobolo yagarila ansi. Muga kwapa. Kabela mbisi. Siega chija. Wagari kuya. Ukolonkoro. Simbizu embera ngombe. Iwaga susa. Agui migizia mbisi. Chigojigara. Yajitana ibuyo. Igunjila mukolonkoro. Kambo. Mwagari. Mwanda. Muri njiyo, waka funa bumi kwa mkwanda nyele ya gainda uswao igaingwi mubu yage ibankuta uyumulamga nanguwenya waka jita imulandu waka talamu kwa kwa utari inguo waka surwa waka likunywa igu manjuga waka tukula mtu kabela waka surwa waka chanwa igu surwa ili mwetesi waka buka aguti na uko sweda iguti ugale ngelese kwe mwimisingwa yago igu sigira igu umibago bufiga buka mani uya mwalu mwagubosi wakati Mubetesi, eyo waga mwaya, machiriranwa, ankuta, muri, mwaga sotogela, ajijatilo, ahuita kumatende, amubetesi, iguti ajane iruse, wagati, mubetesi, langa gumeso angu, saato ndisi, wagati pepe mulambe, sejiti, wagati sena loyeya, na imumi, wamusa mkwamu nini, mwaga futula, miaga minji, yaga inda, iguswa, mwaga kwa, igambizi. Wakati ee, ndabu yeya. Wakati ndedime musankwa oyo. Wakati mubetesi. Wakandi futula ila indi. Wendi futula eno. Mubetesi wakalanga ansi gulingwe. Eyo wakati. Mulambe, obi abusuwa ndagali mufutuli wago. Sunu ndiri mubetesi wago. Sunu walo mufutuli wago. Sisibi, junza wenda uyaguba mubetesi wago. Atuye eno, mwiji imbo mbojirila, ili onsi imuntu gapaila, abo bali ama sena, agupaila antuomwe aleza. Ndaribu siya sunu masigo eno, jagubinda, abo banda igusumina Kristo, buli mfuturi wajigaminina, iwa amba uchi. Leza, kubasiruse ulindibe, sisibi. Ndianda igusiga, kuinda kubuloa, igwe gatiga. Ndagatala kusangana mambugano, kuenda uwa iguswa kubusena, kuya ibusena. Ndianda usiaruruwa, ndianda irusibo, mumoyo iwangu igutegwa, ndisibe iguti Kristo, wali obunu na mweni, ulindime. Winda ujubunu sio, jagumuya, eyo, choswa wamba, mwesu pranamu. Ndianda ujubunu sio, jagumuya, muya usalala, mumoyo wangu, igundibamba iwa mumi. Iguleta Kristo, iguwaga simpe inchomedi, ulindime iguinda, mwelete. Uli wangu, ndiyadisha olo lusibo mwesu branamu, saa inga, wandigo mbela mboli, mwetambiga janzari yangu, warombwa utambiga janzari yangu eno, oyo, uyanda, uibaruwa, leza gulongesi, omlindu, leza gulongesi, usule ogo, omlindu, eyo nchibotu, leza gulongesi mwenene, eyo nchibotu, amutambige, amanza anu eno, kusumana na kuyatala, ajanza iliago. Mbabu timbo wanja kusasoni. Saa inda wagaga. Jiri mbobo. Mwesuma. Yeya. Onyo mati. Mwesu branamu. Bagamba usi. Bagamba uga. Kwa miaga. Ngeri zipele. Bumui. Gama suma aya. Bayolega. Kugamba uga. Halimi nzila izintu. Mwesiliponya. Inga waba. Inkambana. Uyagunwa. Inkamba ugo. Iago ya mamanino. Masimpe. Ndiza. Uyu. Mwa mamanino. Ulindue. Oye wati. Ndili mwenini. Ejo tajiwe magani, lufu talulemi gejua ya mtu na imusela na iugonthia. Saula musumina rino mbori mfuturi wajikaminina, uutambiga janza iago kwa amba, leza, kondifidaruse, tambiga mansago antomwe abamwi aba. Aguti, lino, ndianda, igusumina Kristo. Saula tambiga janza iago. Mtu umi wagawa, iguti, leza, kondifidaruse, ndianda kuchoga uli Kristo. Masibu aya, igutegwa junza, ugabe, guboge. Ibu pia kulindime, saa inga watambiga manza ago, kwenyamu na chanzari ago, aguti, kundi fidaruse, ndianda kubola eno. Saa ula jijita, tambiga chanzari ago, igwa amba, lagali siguwa, pere sunumasigu, leza, agulongezi, omulindu, leza agulongezi, eyo chibotu, ndila, musumina Kristo mbuli mfutuli wangu, wajikaminina, ndila musumina sunumasigu, lagali inga ila kwa miaga mingi, iguswa, kulidesa, pere eno ndasiga kumuzi, saa ula musumina sunumasigu, uchi obu, ube, ibubube, ibu pia, ulinduwe, ibu tegwa, buumi, ibago, ibagale, bumane. Oye mwini ndogola atala ujipailiro, yuti aliambirire, wimigila, mtu umui uyanda, ibu janabu sena ibagwe oguno, ibu siga atala awa. Anguwe, uri ambirira ibagwe, saa inga waimigila, akubola atala ujipailiro, awalo, ujipailiro, jire chogite, ilima simpe. Kubola ponya atala, yonya eno, yuti na uyanda, kuimigila awa, akugomba, Uyobaga botu, kubola, saa ulabola, uliambirira, iwaru shoma iwago, utashoma, mumwana waresa, saa inga, bola lino, chibotu. Jiri ulinduwe kwa yeya, ndonduwe, senanduwe sisiri, senanduwe siguwa, saa ulatontola, awusisagen iguswa guli Kristo, Alimu yanda kumusi kwa angwe, eno, akutalika imu mimo kia, ino kujatikizi anduwe, mulumi, amunga intu oyo, wakari igu, kari, mububi, waji indi jilafu, kukwa mkwana, munganda, yanu, sata mgobora, akurura miga, intu ejo, kuliresa, akuri, umui au umui, rino, amubambe pasiga wini, igua pasiga wanu, ikutalika inganda mpya, ino kujatikizi anduwe, Notaka jisi, gajisi imu pairo, munganda yago, elio, winka, ibuyo, munganda, ibuswa, kujigombero, hausola, ikupona, ububotu, kogonzia, ikutasola, kuswanganya imuwasi, akupaira. Kega mwatu jisi, kusunda, wabagubusi, azintu, zotu jisi, kega mbobanda, amu Amerika, chamu agide, saa togobo, akutariga, yago pia, sunumasigu, seno wala jijita, watambwa.
Remember, I'm your minister now, I'll be a witness on that day.
Kwa yeya ndili mungu taisuwa kwa lino Njoba gamboni kubusuwa obo Kwa yeye ndi ndi tukotami jemi tuesu Pao, lino, umopairo
Our blessed heavenly father
Tata wesu ulelegetwe wabuchulu Sunumasugu tualeta imbunga eyi Ulinduwe mungu sinizia igupati usetegene Ogo, kotuzi Tuaswena jabu bombe kujuno jago jabwami Yeri kumane mulumbe sunumasugu Oyo, wakazikwa, igupati, ogo, mugabanda, tagalala gaumide, iguntuwa kwe waka inka moonya musilao, akumanisia mulimo, uwalesa, eyo, njaga sariru wakujita. Halimuchunza kuseni, chiochana ao, haga inda kusiogo siya kuchulu, igasunda zintu siyose, mubuguge iwa kwe, pere waka yutuga apasiga kuseni, ugurula migwa iwesu. Elio tujana uti wakatuma muu ya usalala ibuchoga ugula mnya ibantu kambo kasibi Elio tuwalomba sunumasugu mwami ibuti abo ibatamiga mansa abo uti baiba kukwe igumbele iliago kukwe kuti igusala iwabo kuzwe kumoyo iwabo sunumasugu utegwa bagutambole akukushoma akukwe kuti banamatigwe kujando ya jishomezo sunumasugu muu ya usalala kujipa tata kambo Kwa batu lagulidu, amulumbe oyu sunumasigu. Agube kuti, ubalongesie, abo, baungwa, abo, mwami, baya, utolelela, umanda abo, agusimpa, ya usagana, mumio yabo. Agube kuti, baga ponene uchu iliareza, wajipata ata, kambo tuajiromba, musinaria Kristo. Amen.